ikibazo chanye na sande ye muhungu wage nenda jali ladies and gentlemen it's me Linux and them jet up day
it's Power Records, Power Records.
Usivunjike moyo haya majina tu yanapita kuna life of the fame una haja ya kunikata tuyanze safari nitakula kiapo cha utifu na ukweli natamani niwe nawe milele natamani mbingu na ardhi ziwe shahidi wangu mie sio kwamba nakuomba ndoa kwa sababu mri wangu na kwenda nimesha kwepa mishale mingi ndo mana wazi nasema na kupenda nimeoneshwa nimeoteshwa unakesha unasali uniombe ya mbeba nimeoneshwa nimeoteshwa unakesha unasali uniombe ya mbeba hello beautiful. Nikifaulu maisha baby uwe nyuma yangu kwenye misongo ya mawazo nisiwe peke yangu nisiwe just up to moja nikishiba nimsahau mwenyeza maisha ni mafupi twende wakati wetu tukaweza baki na kujari wena mfetu wena mfetu wena mfetu natamani niwe nawe milele natamani mbingu na ardhi ziwe shahidi wangu mie sio kwamba nakuomba ndoa kwa sababu mri wangu na kwenda nimesha kwepa mishale mingi ndo mana wazi nasema na kupenda nimeoneshwa